Omumyuka omukulembeze wa Uganda Meja Eperu Rose Jessica Arupo asabye abantu mbuvanjwa bwa Uganda bongere okwettanira obuweereza bwa banka banyigize ebyobulimi n'obulunzi n'okutondawo emirimu egivaamu ensimbi. Mwabadde nga gulao etabi lya banka y'ebyobusuubuzi Housing Finance Bank mu kibuga Soroti, Meja Eperu Rose Jessica Arupo ategeezezza nti obuvanjwa bwa Uganda busobolera ddala okulaakulana mu by'obulimi obulunzi n'obusuubuzi kwe kusaba banka ziyambe abalimi bawolebwe ensimbi ku magoba amatono. Mu ngeri y'emu, Eperu Rose Jessica Arupo asabye abalimi okwettanira tekinologiya mu bye bakola n'okutambulira mu bibiina by'obwegasi ng'abagoba ba bodaboda abalimi n'abalunzi bafune ensimbi eziddukanya emirimu gyabwe.
There is still a problem in terms of accessibility of cash to our people. So we need to do much more to empower them to understand that what they have is riches, but they should be translated into cash and kept in the bank. And then they keep on producing what is for consumption in the villages. I'm sure even in the city here, there's a lot of work to be done among the market vendors, the taxi.
Maiko Mugabi nga ye Ssenkulu wa Housing Finance Bank ategeezezza nti ekituusizza banka eno mu Soroti kwe kukyusa embeera z'abantu mu byenfuna wamu n'ensula ennungi nga babazimbira ennyumba ezituukana n'omulembe n'okutumbula ebyobulimi n'ebyenjigiriza nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula bwa zaalambika.
His Excellency the President has been championing a number of development programs for our people. And the private sector is heavily emphasized. We have the National Development Plan and all programs of government. I can't even begin to enlist in Your Excellency the Vice President, but we have a Mioga, we have the parish development model, we have the Small Business Recovery Fund, we have the Agricultural Credit Facility, we have the large farmers, there are a number of products.